Jita Records.
Picture tandise. Baka kutemiente uruwa de sirimu.
Ojimani?
Wanyumi luanga bakazi nganze kugambebi ya bibio sirimu.
Mwana.
Future ojise. Abada tusa ku university ngonyoze ze kalamu. Bakwe kombie banji nga bala bori andi samu. Je, nekatila bori taya samu. Can you imagine?
Ea inanga vibe mubiokola. Katiogala mide wansika baori nda samu.
Tevele samu.
Life is short. Na omulamu huli change magombe takori semu. Rest in peace. Lake Moze Dan Michael Jackson. Je. Ezra kumateri kalonji na kamo. Eat your life ngochimani wafira katonde bibuzo bimuzemu. Soundmaster on the beat.
Mwana.
Uganda Kampala wa generation. Take care of your life ngochimani wafira katonde bibuzo bimuzemu. Tokirisa kufanga tonafuna femu. Okuziki lango liruzo ba wina they are not the same. And situ jiri yako mapola. Tosoma la tikiriza nito mzimu kukula bakuwa limu ndari wangu. Get rich or die. Nchidamu. Okufango limu wapo woni mugaga they are not the same. Okufate kumanyo woni president wa woni andi samu. Bion nari kore. Ngojumani wandori kukembu ya geskunda. That's why me Jesus Christ is my savior. Redeemer me ite my personal mentor. Okufaku jia wata isanya the symptom ya the indicator. Tewe unyango mwagaro wa filide mkahere the center. Hustle life, miserable life. Take care of your life, ngojumani wafila katonde vibuzo vimuse. Some months on the beach, Kampala Uganda wa generation. Take care of your life, yeah. Your life ngo chimani wafide kwanga liku misinga. And suwe time kilo kunumobla mwosinglo kwe taga. Hard work have a strife. Watu kila kulienge dokpa watan kilo kusanga. Me ever repent my sin. Kato ndaso nyuwe bibibi yanko so kufwe mabega. Stani ya jakupa kuta na kuzikiza na kutuza mabega. Arabia sigarena bo wano kumusabalu njiga feba tandiko kwe sega. Okufate kumanyo wali view get so wali senga. Life after death. Sagala mwejuse msinga mwasi nzaka tonda. Aba kudezo ptani zaka tonda. Bion nabi kone ngo chimani wandoli kukembu ya gezu kunta. Every single minute sendere lantana. So vula me wange toni sanga yo kalenda. Bakutia wali mnamo. Nebo fatu matike ya sanje nebata niko kusonda. Tone nyanga ndie zange. Sound man's on the beat. Yeah, yeah.
Sound must tell you what, Dala. Oh, Chakoba.